Mu minsi ishize abakobwa ba Rusesa bagina Paul ufungiye mu Rwanda bumvikanye ku mbuga nkoranyambaga batabariza se basobanura ku itariki ya kane z'uku kwezi mubyeyi wabo yabahamagaye abasaba kumutabariza kubera ko agiye kwimwa ibiribwa amazi ndetse n'imiti. Mu byo abo bakobwa basobanuye bavuga ko umubyeyi wabo yababwiye ko yabwiwe n'ubuyobozi bwa gereza ko butazongera kumuha ibyo kurya ndetse ko n'amazi bajyaga bamuha atazongera kuyabona n'imiti ndetse n'uko bayahamagara bitazongera. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umuvugizi urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda Madamu Uwera Peri Gakwaya asobanura ko Rusesa bagina ari umufungwa nk'abandi afatwa nk'abagenzi be
imfungwa nk'abandi ari kumwe n'abandi asangira n'abandi
ntabwo akigemurirwa bya biryo bye bya wenyine ntabwo arasangira n'abandi afatanije n'abandi byose
ariko ntabwo yigeze agemurirwa yagemurirwaga n'andi
kubera ko bavuga ngo ararwaye afite regime nari nzi ko yari afite ukuntu agomba kubaho wenyine nyine bisa bidasanzwe
byerega nibyo bavuga ariko ukuri siko kumeze Rusesa bagina arwaye kimwe n'abandi bantu dufite barwaye indwara zidakira so Rusesa bagina kimwe n'izindi mfungwa tumufata kimwe n'izindi mfungwa iyo akeneye kuvuzwa arwaye nk'uko n'abandi bose uretse ko atajyana arwara ariko bibaye ngombwa ashaka medical check-up tumuhuza n'umuganga akabakorerwa medical check-up
nta mwihariko afite mu byo arya ni ukuvuga ngo ararya ibyo arya ibyo mugenera abandi bafungwa
afite uburenganzira kuko ni ibiryo bigenewe abandi bafungwa bose nta kintu kidasanzwe agomba kurya nk'abandi kandi akabaho nk'abandi ibigenerwa umufungwa wese w'u Rwanda na Rusesa bagena arabigenerwa byose uko ubizi
ko se abwira umuryango we ngo ni ubwa mbere ni ubwa nyuma bavuganye ntabwo akemerewe kubahamagara
imfungwa zose ziremerewe guhamagara Rusesa bagina ni umufungwa nk'abandi kandi ibyo abafungwa bose bagenerwa ntawe tubwira ngo telefone ubu cyangwa ntutelefone ni buri wese uko abishaka nawe ari muri abo rero
ubutumwa banditse bakoresheje imbuga nkoranyambaga abakobwa ba Rusesa bagina kandi bagaragaje ko kuba umubyeyi wabo abana n'abandi bagororwa atazi nabyo bibahangayikishije ariko umuvugizi w'uru rwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda we kwemeza ko gufungirwa hamwe n'abandi nta gitangaza kirimo kuko nta byumba byihariye bigenewe abagororwa bamwe
barabibonye ko yanditse avuga ko twamufungwa ari wenyine ngo mukaka ibyo rero mu gihe umuntu twamuhaye rumu ye hari n'abandi baba mu rumu zisaba akavuga ngo twamushyize mu kato yagombaga kujya mu bandi rero Rusesa bagira nta kibazo afite kuba ari kumwe n'abandi agomba kubana n'abandi
aravuga ngo ibyo bamukoreye byose ni uko ngo yanze ngo yikuye mu rubanza ese
mbabarire sindi bugira icyo mvuga ku byo bavuga kuko bavuga byinshi niba umukobwa wavuga ati yavuze ngo dusakuze bagasakuza koko ntibasakuze none se uragira ngo mbyogere wiki
kuba mu bandi ni uko ari wenda bafite icyumba kiri asangiye n'abandi bantu wenda se ari bimeze gute
gereza ni gereza ifungiwemo imfungwa n'abagororwa nta gice spesiyali birashoboka ko twavuga ngo tumuhaye icyumba cye nk'uko mbere cyagera byakozwe ariko byari no kugira ngo avuye hanze mu kashuko hanze tunarebe ashaka kuza ntawamenya covid ni ikintu kigenda ahantu hose kuba yarabaye wenyine icyo gihe kikarangira ari kumwe n'abandi icyo siti gikwiye kuba ishuko n'abandi bagororwa bose barabana imfungwa n'abagororwa baba hamwe nta gipande twubatse ngo iki n'iki mfungwa runaka cyangwa abagororwa runaka
Rusesa bagina Paul amaze amezi asaga icumi mu Rwanda akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ibitero byagabwe n'abarwanyi b'umutwe wa FLN inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda byaguyemo abanyarwanda mu bihe bitandukanye kugeza uwo muryango we ndetse n'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu ntiyahwemye kugaragaza ko Rusesa bagina yarenganijwe agashimutwa ndetse bagasaba ko yarekurwa Asumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali.